hip hop ni nala kwa chani. Dear hip hop ni kuchitile vichani. So many years ni kule mbela manyimbo, but utenga makembo ndia upasa utindo. Ni vampiri baklema ni wefe hip hop, but ma flow si vatunya. Si amene hip hop ushe muzambia kansi hip hop ni chani. Nifuna nizive hip hop mukali ni ndiani. Dawa sembe reggae yese mwanga hip hop. Kayanga tenzo wazi wawene mari bobu. Dawa hip hop azeti no value. Hip hop soli ulibenzeru. Utenga mawadi upasa wrong people. Dawa afunika iwonga mupase hip hop. Hip hop kulani munzelu. Dawa one day nane niza chinja nzelu. Maybe nikaite jana teya pompi. Exile kusia wasalamu misozi. O maybe nga kula secheka jitemo. Baka palasti ukani one lemo. Ha? Usheni kachitebwa. Usheni kachitebwa. Ha? Usheni kachitebwa. Nikagulise mayezi nikatire mwazi pansi. Usheni kachitebwa. Nikagulise mayezi. Usheni kachitebwa. Kutira mwazi pansi. Usheni kachitebwa. Umeba move heaven and earth for you to see my value. Ndaba penda nyimbo zanga mahiti eka eka. Elopo zipenda bafune kakakulator. Nina kutenga monga ndiwe gazi yanga. Kans behind my back. Sindiwe na muzanga. Ha? Nikazinga mbenga ndayanga. Olo monga yesu mkakufere pa mutanda. Hip hop kumbuka master flow. Madezi ya kudala wenzo sanka koma flow. Manje wako nda machakanai. Wantu wakari uwa uza Dubai. Wachinja hip hop no lie. Game no juvi kaswa you would die. Ha, wawaononga wafana. Waimba viri fonse na makolo wavikana. Bati ine ni kupango mbari unikana. Manje ni kufunse usheni kachitebwa. Usheni kachitebwa. Usheni kachitebwa. Nikagulise mayezi nikatire mwazi pansi. Usheni kachitebwa. Nikagulise mayezi. Usheni kachitebwa. Kutira mwazi pansi. Usheni kachitebwa. Umeba move heaven and earth for you to see my value.
Yes, just for you to see my value.
Kapena monga liweni katinde matatu. Olo wakani gwere na drag monga batu. O maybe nikae so chaya kupu. Monga si solo kuzifaka msupu. Kapena nikaine nikachile likirosi. Nikangale na maafu GBM ase bossi. Nikasie katemo niziuzi nga chimfuti. Ngati siku kama funa nkarapire kuti. Yeah, ufuna yanga mayezi. So thoti nikayake nikachile na nyanyezi. Niuze ni yambogona. Dawa pali hip hop chulo sini tuona. Ni vambili vena chita. Pali hip hop ni mwambili mwena pita. Wantu monga tishan skills ina toni. Waliza hip hop muzenga ni kamboni. Manja unitabusa vintu vene ukonda. Walengesa manja nambo funa na kusonda. Hip hop kutini kablowe. Nifuna uni yanke usheni kachitebwa.
Afriko Asia usheni kachitebwa. Juve kablo usheni kachitebwa. Monga Tupac, monga B.I.G. Ushe kazi usheni kachitebwa. Monga Bobo Marley usheni kachitebwa. Usheni kachitebwa. Maybe I move heaven and earth for you to see my value. Huh? Usheni kachitebwa nje.
Ango Samu ati hau. Mafia. Juve music, ladies and gentlemen.
Ati hau.
Kopa la swag. You won't say ati hau. LSK. L Stone pull him up. Monse ati hau. Young Zola. Big Zola.
Big Zola. Big Zonzo.
Tishan, Busy Baila, Washanda,
Washanda.
Ati hao, Disteria,
Dimono,
Ason, Young Beauty, King Fanwell, yeah, Bauji Bad, Sweet Nation, Nangani Bosa,
Family ni Bauji Bad.
I agree.